Jobe 30 verse 1. Kepha manje abancane ngeminyaka kunamba ngihleka. Oyise babo engangibadelela ukuba ngingababeki naphakathi kwezinja zezimvu zami. Verse 2. Yebo, namandla ezandla zabo angangisiza kanjani abantu abaphelile iziphika na?
Verse 3. Bondile ngokuswela nangendlala, baququda ugwadule oluyize, olwaluyilohle nakuqala.
Verse 4. Bayakha imfino kaSawuti, ezihlahleni, izimpande zezinwele zingukudla kwabo. Verse 5. Bayagxoshwa phakathi kwabantu, bamemeza emva kwabo, njengasemva kwamasela. Verse 6. Bahlala ezigodini ezisabekayo, nasemumeni omhlaba, naseziweni. Verse 7.
Bayakhonya phakathi kwezihlahla, phansi kwezimbabazane, bayabuthana.
Verse 8. Bengabantwana bezula, abantwana babangenamagama, beshaywa begxoshwa ezweni. Verse 9. Manje, sengihaywa yibo, yebo sengiyisaga sabo. Verse 10. Bayanengwa yimi, bemi kude nami abayeke ungikhafulela ngamathe. Verse 11. Bakhululile imicilo yabo, bangithobisa, balahlile itomu phambi kwami. Verse 12. Ngakwesokunene kuvuka amachwenza agudlumeza izinyawo zami, angiqwabelela izindlela zokubhubhisa. Verse 13. Achitha umkhondo wami, asebenzela ukubhujiswa kwami engazibambi. Verse 14. Angena kungathi ngesikhala esibanzi, phakathi kwencithakalo atheleka phezu kwami. Verse 15. Ingebhe ithulula phezu kwami, njengomoya luyagxosha udumo lwami, inhlalakahle yami yadlula njengefu. Verse 16.
Manje umphefumulo wami uthululiwe phakathi kwami, izinsuku zosizi zingibambile.
Verse 17. Ebusuku amathambo ami abhotshozwa asuke kimi, ubuhlungu obungigedlayo abuphumuli. Verse 18. Ngamandla amakhulu umzimba wami onakele, unamathela kimi njengentamo yesambatho sami.
Verse 19. Ungiphonsile odakeni, sengifana nothululi nomlotha.
Verse 20. Ngikhala kuwe kepha awungiphenduli, ngimi lapha uyangibuka nje. Verse 21. Uyaguquka ukuze ungiphathe ngonya, ngamandla esandla sakho uyangizingela. Verse 22. Uyangiphamisela emoyeni, ungikhwelisa kuwo, wenza ukuba nginxibilike ngokuhlokoma kwesivunguvungu. Verse 23. Ngoba ngiyazi ukuthi nguyisa ekufeni, nasendlini yokubuthana kwabaphilayo bonke.
Verse 24. Kepha umuntu angelule isandla sakhe encithakalweni, akhale uma esengozini na.
Verse 25. Angimkhalelanga, yini ozinsuku zakhe zazilukhuni na? Umphefumulo wami awuhawukelanga abampofu na. Verse 26. Lapho ngabheka okuhle kwafika okubi, ngalindela ukukhanya kwafika obumnyama. Verse 27. Izibilini zami ziyagxugxuzela, asiphumuli, izinsuku zosizi zingehlele.
Verse 28. Ngihamba ngimnyama, kungenziwanga yilanga, ngisukuma ebandleni ngikhala.
Verse 29. Ngingumfowabo wamakhanka, nomngane wezintshe. Verse 30. Isikhumba sami simnyama siyebuza kimi, amathambo ami ashile ngokushisa. Verse 31. Ihabhu lami seliphenduke isililo, nomtshingo wami uyizwi labakhalayo.